Ye komu minsi meruka azaba bibihe birusha uko abantu bazaba bikunda kandi bakundimbia birarira bibona batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda n'ababo ibyo bihe biriho kandi biragaragara ufite amaso y'umwuka nyamara we arabibona dusaba imbaraga y'umwuka kugira ngo ituyobore muri bibi yaturimo biruhije abagenzi ibyo bihe biriho kandi biragaragara ufite amaso y'umwuka nyamara we arabibona dusaba imbaraga y'umwuka kugira ngo ituyobore muri bibi yaturimo biruhije abagenzi biragoye kuba tumatanye n'Imana kuko tuyotwe n'abatwizera bafataga nk'indorerwamo Yesu ati ninjye muzabibu mukambera amashami niwe kitegererezo cyacu n'ishingiro ryo kwizera ibyo bihe biriho kandi biragaragara ufite amaso y'umwuka nyamara we arabibona dusaba imbaraga y'umwuka kugira ngo ituyobore muri bibi yaturimo biruhije abagenzi ibyo bihe biriho kandi biragaragara ufite amaso y'umwuka nyamara we arabibona dusaba imbaraga y'umwuka kugira ngo ituyobore muri bibi yaturimo biruhije abagenzi uyu munsi yerekana kwihugiraho no kwimagacira ijambo ry'Imana kandi ariryo dukirizwamo tureke kumanza intebe tugaruke ku rufatiro nibwo tuzirinda kugwa mu mashya n'imitego ya Satani tube maso nshuti ibi bihe birakomeye tureke guha Satani inzira yadutsindiramo kandi birashoboka kubera imbaraga itsinda ya Yesu umucunguzi wacu kuko niwe uturwanirira tube maso nshuti ibi bihe birakomeye tureke guha Satani inzira yadutsindiramo kandi birashoboka kubera imbaraga itsinda ya Yesu umucunguzi wacu kuko niwe uturwanirira tube maso nshuti ibi bihe birakomeye tureke guha Satani inzira yadutsindiramo birashoboka kubera imbaraga itsinda ya Yesu umucunguzi wacu kuko ni we uturwanirira.